nesiphumelelo besicabanga ukuthi wonke lokhu kungumlimo nathi sibonga laba bakithi abangasekho ungasiboni siphumelela besicabanga ukuthi wonke lokhu kungumlimo nje nathi sibonga laba balandeli bethu Masivumela baba ita bangasekho wena uyoshona ke uyoshona ke Masivumisi Masivumela baba ita bangasekho uyoshona ke wena uyoshona ke Sekumela baba ita bangasekho wena uyoshona ke wena uyoshona Sikhanyisele ngibonga mina Sengjala kisuma ngenhagiti 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 Sengjala kisuma ngenhagiti